Misa Oji Natafuta pesa sagili mapenzi nyuma nipotoka nshaumizwa kishenzi Shaumizwa kishenzi Takishobo Shavukaga uko Nimeuruka moto Nimeutuliza moyo Inyo nawe pita mbali usinshoboke Kama mbwai na iwe mbwai usinsogele Staki tena mchezo kidari sikezi na wewe Kosa lako niombe samani kubembeleze Chini ya mnazi Mama ilisema Hakuna chavure piga kazi Wepambana Hata kama ngumu kazi Ujenge bwana Uwe na yakoma kazi Pesa tamu Sishi wiham Zilivyo hatimu Uwe na nidhamu So raisi Kumvalisha mtu So raisi Kumlisha mtu So raisi Kumvumilia mtu Kosa lako niombe samani Kubembeleze Familia.